maanta waxaa farxad noo ah inaan idin soo booqanno, idinkoo diinsoor jooga aan diinsoor idin kugu imaano oo runtii aan is aragno. Run ahaantii deegaamada oo ciidamada ay degan yihiin koonfur galbeed ama kuwa dowladda federaalka, wasiirkii aniga meelo badanaan wada tagnay. Xaqiiq waxaan idiin sheegayaa, ciidamada ugu fiican inay yihiin kuwan diinsoor maanta ku sugan. Ayaga oo taga meelo ka fogfog magaalada diinsoor oo al-shabaab hawl fiican ka soo qabtay. Waa arkaysaan, hadda aniga maanta igu horreysa weligay diinsoor maay maanta, waa maalintii igu horreysa aan diinsoor imaado. Way gaadiidka shacabka ay leeyihiin oo meeshan lagu gubay waa aragnaa. Shacab masaakiina iska leh, lacagay kala soo baxeen, al-shabaabna meeshaasi ku gubin. Runtii waa niman arxamayaal ah oo aan islaamnimada meelna ka soo gelaynin. Shacabka siday u baabi'iyeenna waad aragteen. Waxoogaa nasasho waxay heleen intii idinka aad ciidan noqoteen oo aad dhaqdhaqaaq samayseen. Runtii aaday idinkaga baqeen, al-shabaab way idinka baqeen. Waxaan idin sheegayaa inaad sii wataan oo aad horey usii socotaan aan la joojin, oo wadooyinkan xiran oo intaanoo ciidana ay joogaan wadooyinkiina ay ka xiran yihiin magaalada wax shaqaynaya maaha in wadooyinka la furo. Waa 10 nin, 15 nin waxa wadooyinka hadda noo istaagaya. Wadooyinkaas in la furaa la rabaa, oo dadka shacabka ah magaalada degan ay helaan waxay cunaan iyo daawo iyo biyo loo helo. Sababna idinka ugu noqon kara oo furi kara wadooyinkaas idinkaa laydinka rabaa. Al-shabaab waa bini aadan annagoo kale ah. Way waxa ay u baahan yihiin waa iska celin oo keliya, laakiin idinku waa iska celiseen. Meelo badanoo la iska celin oo la fafadhiya way jirtaa. Way shaqaynayaan, kuwaas kalena waa laga shaqaysiinaya iyagana, sida idinkaad u shaqaysan oo kale iyagana u shaqaynayaan. Al-shabaab maanta diinsoor ma kusoo dhawaanayo, waa ka fogyahay. Waxaa la rabaa in laga sii fogeeyo. Waxaad haysataan awood fara badan, militarigii dowladda dhexaadi la jooga, boliisaa jooga idinka oo ah koonfur galbeed, waxaa jooga kuwii amisoma idinla joogta. In marka waxaa la rabaa iskaashigaas la sameeyo, wadooyinkana la furo. Dowladda koonfur galbeed waa dowlad hadda dhow waqti yar jirta, dadaal fara badan ay samaysay. Dadaalka ay samaysay waxaa ka mid ah ciidamada ay dhisay. Haddii aynan ciidan dhisin, dowladdii ma shaqaynayso. Ciidankii dowladda idinka ah, wasiir xasan oo hawshaas hadda aad u dardargelinaya inay ciidamada shaqeeyaan waa la joogaa. Wasiirkan waxaan uga mahadnaqaynaa shaqada fiican oo diinsoor hadda ay qabteen oo uu ka shaqaysiiyey. Aniga hadalkayga waxaan kusoo gabagabaynayaa, al-shabaab cid uu naxariis u haya ma jirto. Al-shabaab ixsaan ma laha. Al-shabaab iska celin u baahan yahay. Al-shabaab waa in la iska celiyaa, idinkana aad iska celisaan sida hadda aad u fogeysay iyo meel ka sii fog inay geysaan. Ilaahay ha idin gudo.
Sidii degmada horumarkee la kasoo biifaday, sidii degmada ammaanke la kasii xaqiijiyay faday, sidii degmada naftiye waalinka qobada fadhiya aan kooyana. Geeka muhiimada oon kooyna ma inkuma yimsan ilaa ma muhiimadood. Muhiimada kalood waliin kooynay ciidamada boliiska gaarka ay ahaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya oo iskaaladaw sidii wali hadda ku bilaawdo faday dagaal iyo ama shomo iskaaladaw dagaalla adag leen qaada faday adawgana meelo fara ku tiriska isu dalka roogal ku burburiyay fadi muhiimadaan aan kooynay atas. Tan kale unaan kooynay wali waa ciidamada wali iyo ka dagaalima fadeen oo qalabe horasaas nagata iyo oo hubkala nagata intaba sheegnay geeka degmada dhayaalana insha allahu tacaala dagaaladana bilaawada doonan oo bilaayee. Taqlamaad wali waa sidaysan la dareertan dowladda dadaal badan ha muujiday wali dadaalka muujiday sidii shacabku la godoomiyey raashin laakiin deer sii fadhi ma sii sheegay raashinkii la hangoodi degmada diisoor diyaar waay insha allahu baryay bay dhowyaha deere bara dambana unuuxa horkahana jidkaagaateena degmada laha deerkio bilaa walus ku sheego waa mee ina tarayidii degmada liin baabuurtii degmada liinka tala galay ilaahay oo beer lamada degme ee sadex degme number 1 ninka ee sadex degme maywa degmada weejid ee degmada gasadheere ee degmada dinsoor way waa sadex degme cadaw go'doomi way sadex miya kala wala helayaan insha Allah ta'ala raashin ka sadex ka dhaqsi badanaasiin deertiyaan ilaahay hoob ee raashin sheez ma kareebano jidteen siin furan hadduule ku dambo insha Allah ta'ala wal siin furadoon xoolaga ku ganacsada doontan adawga masaakinte oo habarto hir lanko dog ee hir ee dabeerko dil tabartii oo ka hirtiina wal siin ku kor qaade wal la dagaalmay waan wal bidilay insha Allah wa bidin ilaahay kariimo bilaayay ee meela ma tintin insha Allah ta'ala siin ka mahadnagaan habo hawkin iddadaalkin ee kartidin inta siin ka mahadnagaan noo kaaladaana dawladda Soomaaliya ee dawladda Koonfur Galbeed mashaariic badan la hamwada degmada hay'ad badan ha process gareeyay kooy doonan wali ballan qaadanay ayaa ku yareere hortaan suuran iney walbarasho helaan sadan ka dhaqsiye badan dhalinyarada oo in hang ciidanka nagaday
wali galeena kaalanta koowaad ee dhaqdhaqaaqa adawga la dagaalan jeeye wali galay degmada Diinsoor idaaya nigeey kuuna telefishin washin kama hadnagaana sadaysan ku adkaateen cadawga in kala dirirteen raaxo la email ku fogfog yaa qaraway booshaal shanqolow ee shacabki cadawga hirnaay sadaysan han furteen asin kama hadnagaana marka koowaad dalii dibad wal ku ogaadi shaqada asan qabateen ee wal kale ku ogaaday maamulo gale dariskan ee sida Jubaland ee nin ma hadnagayn sidaas indadaalkan soo badan han furteen shacabka la ka haysay adawga haysay sidaas han furteen walin ku maadnay oo noo sii ku maadagaan wala kale ma hadnagaane ciidamada walaalnyogaane AMISOM gaar ahaan dawladda Ethiopia oo laantii oo simbol siin araga fad hobiyo onjerna simbol madalada fad saas miin wajidina oo yoon leen araga simbol madalada fad dadkii siin tawbari way dadkana garab teegun way ilaa ay hadda dadkana garab teegno galagna si ay waayo nan mahadnagaan marka aan mahadnagaan dawladda Soomaaliya oo yana heli hoobni li tarab teegan yana wali lana eed aan mahadanta leena onnige ka hasin deerni booqasho seen ka kooyni